jokola nze Jonas Mbajwe nduse ne banaffe aba Swico Statewide Insurance Company baze batulambike kubikalia insure bebalina ebyenjawulo ate otegeere insurance ki jeweetaaga bagenda kwa batubuulira ebika ebyenjawulo bebalina kyokka ate era gunawe owekidduka moto third party igenda kuba nayo eyogerwako bulungi nnyo nini ddala nsonga za insurance zetugenda okwogerako mu studio negatiddwako omukulu Simbwa Davis onono supervisor marketing okuva mu Swico Statewide Insurance Company nina muku wakubuzeko ate oluvannyuma asooke nekyatuumiddwa dog insurance waliwo kiwuliddeko dog insurance mukulu Simbwa
Sebo.
Mkusabu wabuze kwa nafi.
Haba tuliza kwa naba chinana munana katonyeze munana. Chabasa. Tupala msizize lantu sokula msoku kulo kuveri board management ne staff. Ya Statewide Insurance Company Limited Swico. Na kwa chitio no ngabuli jotu zo kubabu zako no kubabu lirevi pia. Bietugu unji zao okuteka teka tuvile tokubanti biyamba. Haba uliza haba fe. Bakastoma haba fe. Abali wabadeku wa customer wa fina mwe haba subido kuba. Statewide Insurance Company Limited ya haba singa bebu ze sangibu awa. Tuliku plot 1 vechi banja nambemu. Second floor sure house building. Mukampala wano kubombo road. Era tuina na matabi agabu tikide guanga. Tuina entebe kukampala road ya unga ku Bank of Africa. Foreign Finance Trust. Tuina Masaka Quadrada Avenue ku Swico House, Mbalala kwa High Street, osoro okutusanga Mbale ku Manafa Road, Fort Portal tuli ku Bwamba Road kwe kuli okuba eridde bundi bujjo, bw'olaba Busa Banka waggulu Swico aweri, otusanga mu Arua ku Owunzu Plaza, Kwania Road, osoro okutusanga eggulu, osoro okutusanga Erira, osoo kutusanga Eiganga ku Kampala Road, osoo kutusanga Ejinja ku Main Street, osoo kutusanga mu bitundu nga Hoima ku kuba eridda Ekibaale Kagadi, offices zaffe kweziri, osoo kutusanga Masindi mu town, ebitundu byonna ebisinga eby'eggwanga nga bwe kiwulika Statewide Insurance Company, tuyina ne agencies nga mu Nyendo ku lw'e Kalungu, tuina Nakawa ku Future Bond ya Mbitala, tuina ne Mukono office okubova Colin Hotel ngoda mu Mabira au nga wakafuluma Colin ku mukono ogwa kono ekyengulu awe tuli Statewide Insurance Company bwetyo bwe tutambudde mu ggwanga.
We wow waliwo kyemwaleese ku katale ekiyitibwa dog insurance.
Yes sir.
Njagala wiziza omutegeeza bulungi dog insurance mutegeeza mbwa jitumanyene ya bulijjo oba mwina makulu amalala ge mutegeeza
mbwa jitumanyene ya bulijjo twagonjizawo insurance kubanga mu Uganda boloza ku insurance omanya Swico bwulira Swico omanya insurance ebipya fetu bisuza twagenze okulabanga amaka mangi balina embwa zaabwe bateekamu sente okuzigula okuzitraininga nezibawo obukuumi tuina ba breeders aba b'embwa abatuwa embwa ez'omulembe German Shepherd Zibowa Bell n'ebika ebyo byonna ebirala ne tubeera n'abasekiriko farms kuba bagamba nti ebiseera ebisinga embwa terya nguzi kati wesanga nti omuntu ateekayo miliyoni 2-5 n'agula embwa ye n'agiwa trainer n'atwala obukadde bubiri ogitraininga agiriisa bulungi agisuza bulungi emu obukuumi naye bano abatamanya ngamba bwe bajja ababbi okulumba ne beesanga nti waka waliwo security basooka kutambwa bayinza ogiwa obutwa bayinza ogifumita kale nno weesanga nti kikalubamu okuddayo okufuna sente endala ogule otraininge oteekewo obukuumi obwo kale nno kyetuvudde tujja nga Swico ne tugamba nti obubenje bwonna obw'okufa okusobola ogwa ku mbwa nazo tuziwadde obukuumi embwa zonna ez'ommaka eziri trained obulungi embwa ez'aba breeders aba b'embwa ne tubeera ne bano abasekiriko farms mu Uganda bangi kawungeza olabanga emmotoka zitambula zigenda ziteeka ku buli kizimbe akedi ne ku makyo zijjako Mbuto kesobolo kwa kabenje niwe sanga anti mbuwa na tanu zifu doba zifu nyobubenje. Kali no Statewide Insurance Company. Mklase za insurance nyinje nyo. Twagunji zao insurance eyo. Erange itambula bulungi.
Auliza mutegeze.
Yes, sir.
Uliari na mbuwa ye.
Mm.
Otugambia oyogela kuzino.
Yes, sir.
Entende kwa bulungi ezo. Mm. Zetumanyezo.
Yeah.
Ezebei.
Yeah.
Ezikola angaba sirikari.
Yes, sir.
Habata gulidirwa.
Yes.
Bwemba nina mbuwa ya angeyo. Mm. Ntandikira wu kujiteka mu insure. Yes, siko.
Mbuwa yo, ebani jetu ita card, vet card. Kwa baji gemela. Kwe baji wele daga wabadi wamaz okulaba nti etambula bulungi ebenga namu kakati tumanye mbwe yonti ya zari wabwe ya mwaka gumu ya miaka ebiri netumanye nti mbwe negeme wele la bidirwa netutusindi kaba veti ya wakugu wafe nibaji ya bakebeda nti tali mbwe nesani de elabididwa bulungi ya ise mikono mitufu nore chotuja jiwa insurance na hivu nubumaguji ya wafubudu kila kungudovuli ya kasasiro obo tetubwe tanida olwe nsonga ntetubwe ina ako biafayo biabwo
oba isre nilo kubani naka mwagunja kange
ee
minga nkagalo kama lobo kamazi
ee labo obo kagala chitegezo kalavidida okagema kafibu wako tusobolo katwala webanga elavidirwa egemebwa ojidi wa minga elanga ekuumi wabulunji sosi kubanti olwe kubo kagala kalira kalero olwe gulo nekade mengo akoneda kaba tekaina bukumi
mm.
Yes sebo
ampuliza ye mkulu Simbwa DBC onono supervisor wa marketing mu Statewide Insurance Company nga tituna vaku insurance ya mbwa itongirako.
Yes sebo yes,
oina kala koya gala okutegeza uliza na daku kufuna mu insure ye mbwa uruvanyumate tulawele kibila la siko birina ili insurance
Uliza tuuliza ine ya ndia gade nga ine mbwa ya galojua insurance otukubira ku simu noti nya emunya satu nya tanu mwenda mwenda mukaga oba ziro musanvu tanu bili bili mukaga bili emu emu mwenda osobola okutuna onya ku kibanja website www.swico.co.ug osobola okutuwandikira ku email swico@infocom.co.ug na obero tufuna oboso bolo kuba kusimu enzi nezogwa nanyini 0 5 9 2 2 4 2 tujja ne tulabe mbwe eyo n'otubuulira nti ya miezi 8 ya mwaka gumu ya miaka 2 eno ye medical chart yayo ntulaba medical history yayo njiteka kwa muwendo bwe guti labo notuganda nti motoka yange ya bukadde 10 oso kuja notuganda nti embwa yange ya bukadde 10 ya bukadde 5 ya kakadde kamu netugereka
Simbwa
sebo
embwa eri mu insurance
yeah.
Tugeze abatamanya ngamba bajise
yes yeah. Sebo
bajiwadde obutwa
yeah.
Bajifumise kiso
yes sebo
embwa yange ye beyi
yeah.
Enungi entendeke
yes, yes.
Bweba etidwa ndirirwa ntia
olirirwa ntia omuwendo guligo tuwadde
mm.
Tugereka tusinzira ku muwendo ntia mbwa yange ya kakadde kamu ya bukadde 5 ya bukadde 10 premium oyo gogendo okusasula era bwefuna obuzibu esente zilize wagere kaze tukudiza nti milioni emu milioni 2 milioni 5 milioni 10 esente zo zikudira zikusobozesa okuddayo gulenda n'okujitraininga
mm.
Gwe makulu agali yao
awuli nisa damo mtizemo kunamba za simu zo gandhi uliku wakufa
0 5 3 5 9 9
mpola mpola
0 5 3 5 9 9 0 5 2 2 2 9 oba 0 5 5 9 2 2 anamwemu abili mubili oba www.swico.co.ug oba swico@infocom.co.ug email oba tufuna bulungi kwe tuliku WhatsApp kwe tuliku TikTok kwe tuliku Twitter kwe tuliku Facebook wanoso kutunonya no tufuna
ampuliza beba nafe aba Statewide Insurance Company amukulu Simbwa David
yes sir
njagala otubuli ate insuwa endaze mulina
insurance endaze tuina tuina moto third party eyo ya buwaze kubulichiduka ichiri kukubo ateka tuwaji futa ya digito techa alifizi kontyo kwata stika noku bakundabiruamu na yebu lirogendo kujigulo ita kusimu ovanga aliko vyo sasura nolio kogula third party third party yebu liojila balonda suiko tuino kukubwa miaka anamuina mchinduche tukola okusoku bantine kuyamba nti wovu ge motoka eliyo osobolo kwa kabenje abantu b'otwala ne bafa oba okumenyeka oba okufuna ebisago eby'enjawulo oba okutomera ng'obadde ovuga third party eyo kyetuyamba era bw'oba otambula poliisi ekuyimiriza kati enyigamu namba ya motoka tekyabuuza wali ku ndabirwamu neraba nti awo n'omusolo guno yagusasula bw'ova ku moto third party tuyina moto comprehensive insurance ku bubenje obugwa ku motoka ne zoonoonebwa oba okubbibwa oba ekutte muliro oba amatabagaji tuto boku jisanyawo obumugwamu moto private moto keza feza buyonjo moto commercial omuli trucks oba lorry omuli bus omuli zi cost omuli ne tax tuziwa bulungi moto comprehensive nti e moto kayo jobona abone dogula emyaka emingi esobola okusanawo mu lunako ba mu sawa busawa naye tokkiriza kufirizibwa state wide insurance company weri okusasula odde ku kubo bwe tuva ku moto comprehensive tuina fire insurance
kati nyonyo tutandikirawo ku insurance ey'omuliro ampuliriza ndi n'abasiko kankomewo katono nnyo tugende mu maaso mbwa Davis onono supervisor w'abakitunzi alondola abakitunzi mu statewide insurance company tugenza okuwummulamu obadde otutegeeza ku insurance omuntu gy'afuna ey'omuliro
kakati insurance ey'omuliro abantu bangi bazimba ebizimbe nga bwe tuli wano ku Masengere tuyina Bulange tuyina amasomero linaazimba essomero myaka kumi okuliyimiriza owaaka edi owaamaka bizinensi eya buli kika newesanga nti omuliro gutandise ensangi zino mungi gusobola okuva ku buwaayo eyo musiringi ndi gundi yaleseemu essigiri emmotoka etemedde amafuta omuliro ne gutandika insurance ezo tuzirina okuyamba ku bantu obutafiirizibwa leta ekizimbe ekyo leta bizinensi yo leta essomero yo leta hoteri yo leta akatale leta akedi bena tujja bisaayo bwe tuvudde ku fire insurance tulina gye tuyita workers compensation oba group personal accident eyo ya buwaze nti buli mukozesa alina alina okuwa omukozi we insurance temukozesa abantu batalina insurance nti omuntu bwagwa kabenje asobola okutuka amagulu embiri z'emikono oba okuvaamu eriiso sinakindi n'okufa leka famire leke kulumwa olw'omuntu waayo okugenda naye nga n'ekyokulya tekiriiwo breadwin obasakira famire baba avuddewo suka oweeri okulabika nti eriirira ku workers compensation oba GPA tuyina ze tuyita profession indemnity insurance eno eweebwa abakugu omuli ba auditors ba accountants omuli ba doctors omuli ba architects n'abagwa mu kkowe eryo nti omuntu ono okumuwa operating license ey'omwaka alina okulagayo insurance eno nti singa akola gye tuyita professional error ng'abadde akola musawo aleso akambe mu mulwadde oba pamba akuba pulaani alina w'asobezza ayingidde gy'atalina kuyingira n'olwekyo ekizimbe kyakumenyebwa nanyini tafiirizibwa olw'ensobi eyo suka ejja kooti bwemala okwawaadinga ne tulabika nno tusasula tuyina insurance gye tuyita contractors risks eri bano abazimba ebizimbe abazimba enguudo mujja ne muba n'ebyuma ebyo bitractor bibuldoza byani ebyo muba ne stockpile mwe muyiwa stone base seminti n'ebirala nti singa obutyabaga buzze ng'enkuba neewalula ebintu ebyo oba okubyonoona contractors risks erimu ne insurance ey'abakozi bennyini be mukozesa ku masayiti tuyina bonds omuli bid bonds performance bonds advance payment bonds retention guarantee tuyina zetwandiise CB6 tuyina RCTG zonna tuzikola bond ez'ekika kyonna kasitojja ne tusunsa ne tulaba nti osaanidde tuzikola bwe tuvaawo tuyina gye tuyita all risks abantu abalina ebyuma ebitontono ebikola mu masannyalaze nga zi computer laptop cameras masimu tuyina electronic equipment omugwa ebyuma ebineneko ebyamasannyalaze nga zi generator n'ebyuma ebigwa mu kkowe eryo tuyina insurance gye twandiise fidelity guarantee bantu banji mbate kambife vyo vunanyi zibwa no mlekele sente nga vunanyi zibwa kuze chitongole no ulianti ya buze nazo nevi wandike vyo muende vye chitongole sente zutu kuyambo zizao na tuita mfidaita garanti tuina cash in transit oman insurance eliba na bata ambuze sente bulioni vans okuva ku kifo okolero genda ku bank okuva ku bank okuja ku kifo okolera sente over the counter nga mukola wano osoloza sente okuva mu bantu sente ezisuze mu business mu safe nga munyuse mumaze okukola oba ne sente zowaayo nga petty cash ezili ewa cash ezili ewa manager ezili ewa supervisor n'olwekyo tubatangira okuba nti mufiirwa mujje mufune insuwa okusobola okukuuma bizinensi zaffe nga zigenda mu maaso abantu abangi kye batamanyi nti oba ne business ogirabanga eyiye eyamba gwe kituufu ekuyamba naye eri abagiriirako b'osasula emisaala egya buli mwezi omusolo gw'owa mu gavumenti gw'owa ku mu KCC gw'owa mu local council nti bizinensi eno bw'esaanawo mu kaseera akatono abantu bangi abagenda okukosebwa gavumenti ejja kusolooza kujja kukola makubo kubawa amazzi kuzimba malwaliro n'okuteekamu eddagala kale no n'olwekyo insurance zonna ebika byonna tuzirina mujje mutwettanire tulabike nti nno tutambuza ekonomi yaffe tutambuza ebyenfuna by'eggwanga n'eggwanga lyaffe okutwalira awamu likule nga naffe tukula tutera okwettanira banking oba kye tuyita aid to trade omuli communication transport banking n'ebirala naye ne tusuula ekkowe ekkulu mu aid to trade erya insurance insurance gye tuyita risk management aspect era eyandibadde nga follow back position mujje buli gwe alina bizinensi ng'ogitandise nga tonala kutunulira birala byonna noonya awo ogenda okujja obukuumi bwayo nti singa esaanawo mu kaseera akatono nsobola okudda ku luguudo n'ennyimirira nga nsinzira mu swiko
omukulu Simbwa
Sebo.
Davis ngenda funa ebibuuzo biri bisatu
yes,
okuva eri atuwuliriza awuliriza bw'oba olina ekibuuzo kyoyagala okubuuza ku bikwata ku insurance abaswiko bagenda kukwanukula naye nga sinafuna ebibuuzo bino ku ssimu zaffe ne ku WhatsApp ya Sebo ne Kyabasa waliwo abagamba nti okufuna sente mu insurance nga ofunye obuzibu bweyogeddeko obw'enjawulo bweyogeddeko okubeera jjawulo kiddeeri kumbwa nabyonna nti si kyangu nti omuntu akanira oluusi nabyovaako buvi mu swiko kiri kitya
swiko ebaddewo emyaka 44 omutima gwa insurance gwonna kusasula claim kuba ensonga lwaki weetuli buli otagisasula claim ekibi kikire engoma okulawa ojja kuwulikira ggulu nti abo tebasasula abo tebasasula tolina ojja kunywa tuzzi n'olwekyo ffe tusasula mu mbeera yonna ebbanga lyenkoze mu insurance ddene siina claim gye ndabeetulemye zonna tuzikoze bulungi
Simbwa
Sebo
nekawo tikalekeka owe mmotoka asasula third party insurance yo agifunamu ddi third party insurance
otomedde omuntu ku kkubo otomedde owa pikipiki otomedde emmotoka enda abantu ne balumizibwa oba emmotoka ye egudde abali mmotoka yo bamenyese bafudde bafunye obuvune obw'ekika ekyenjawulo duka ku polisi mifo ky'okudduka okwekweka bagambe enfunye akabenje naye third party njugula mu swiko polisi ripooti eno bw'eba efuluma abantu abo bagiramu bwe bagenda obbajjanjaba risiiti bazitereke baziza mu swiko n'esasula
singa ow'emmotoka atomera tugeze omuntu abadde asala
yes,
ow'emmotoka ono si ayina okusasula omuntu oyo
ow'emmotoka asobola okugaba first aid okutaasa omuntu ono obutafa naye ripooti nga ku polisi ffe tulina okusasula
mwabasiko
gwe mugaso gwa third party
ampuliriza ebibuuzo onagambe kirondeza jabali nkozi agambe nange nina embwa yange eno mu kyalo nsobola okugisa mu insurance ogenda kuba omwanukula wange munnange
webali kweza mukulu jona
yesebo
otosaala okirumira muusa ni mutamu gomola ya kiringi kati nze omulimi nyambibwa ntya mu siko nsobola okuwewandiisa ennimiro yange bwe baba banzirye emmwanyi oba omusana nga gunkutte ne ndiriirwa otosaala okirumira muusa ntamu kiringi
kale munange batulabire wanji munange ogwe mukwano gwange sikufunye bulungi kale kandabe ate ono hello sebo wange
nze jajaisa ndeni wafu indala gina ye impulira nti abantu abatubeera mu insurance emitendera giba miwanvu nti katugeze enju yange bwejja ate kitwala emyaka ng'emirala ebiri nga bizinensi zonna zaazi nga gavumenti ati siko ineryoka endiirira awo kiri kikikalo
kale mukwano gwange kabakwano kule hello
halo kujona
sebo wange
Wewa lukweza mganda wano. Elinja matufu Francis nisi. Nchizi dene wape vugenge maugula. Nse kandugere kwe cha insuwa linseye. Mwaluwa mkwano guange. Atenga yatu wala erugazeye. Mchuma cha sukali wali musikoro. Chukreini. Kine chiole vikaji ni jane chimuyola. Nechimusula mugunaka. Ukutematele vikaji. Wakakana mkono kaina. Me. Yalime wakufuna. Atenga yalime kozi mkampu. Nina wapama neti.
Kale mkwano, bagenda kwa bogera kunsonga iyo, yaba koza bafuna bube nje kumirimu, wanji munange o nkusaridwa nyo mkwano gwange, kale mkulu simbwa, mzikiriza mkuweyo munaspe omuye kareka ate obanukule omurundi gumu kale, kantusewa kwa muganda wangono, oruwa bude Musisi Emmanuel erule sokolo sebo akwebaza nyo kusomesa nina antegeza antithoano erule sokolo tusolo akutebuche uwaba bie yusolo batubake yusolo ya fe mbuzi mbizi nte erule sokolo nasa wakulembeze babayambe atenga na yeyo muku wakulembeze bomo chitundu echu echerule sokolo Musisi Emmanuel unange ngamulabye uwaba nyazi uwaba bi abazinda chitundu echu neba ingira mayumba no kunyaga yusolo vye murunda erule sokolo Musisi Emmanuel wati wagambye tubasasidde nnyo nina bannaffe batole byokwenda mu kitundu ekyo wano erule sokolo na mutusaba ensonga eyo mugidduukirire mukama wange
sebo
ensonga bannaffe bazirese
yes sebo
nkusaba ozikooneko
munaffe asoose abadde w'enkozi ayina embwa ya waka okusinziira ku byennyonnyodde bweba embwa erabirirwa bulungi ng'erina gye twandiise kaadi yaayo kwegemerwa kwejjanjabirwa wesuzibwa netumanya nti embwa eno ya myaka bwegiti ya kika bwekiti erabirirwa embwa eyo tusobola okugitwala owookubiri ayogedde ku nnimiro tulina gye tuyita agricultural consortium mu Uganda twakola consortium tuyambira abalimi n'abalunzi tujja ajja kujja kube ku simu zenjogedde tube nti no tumuyamba tusobola okuba n'obuyambi bwe yeetaaga munnaffe omulala agambye nti ekyuma Ukraine kyamutika n'agenda agwa mu kyuma ekikuba ebikajja omukono kakana nga talina alina okuliyirirwa era asasulwa balabika ensonga baazikwata biki kiri kyenjogedde ku bakozesa okusasulira abakozi baabwe insurance asobola okutunoonyaako ne tulabe engeri gye tusobola okukola ky'okumuyamba si ffe nti tujja musasula naye okumanya ne bweba kampuni eyo teyalina insurance bw'agenda mu labor office asobola okuyambibwa n'abanti aliyirirwa bannaffe abeeruwule abazindiddwa ababbi b'ebisolo tubasaasidde nnyo tusaba omukama abayambe ate n'abakwatibwako abagaba ebyokwerinda babayambe okubawa obukuumi mulabe nti musobola okukola emirimu gyammwe gitambule bulungi ensolonga tezibbiddwa n'okusinga ku ebyo mujja kutunoonya ku 0-4-1-3-5-9-9-6 oba 0-5-2-2-6-1-9 oba 0-5-9-2-2-4-2 kwe tuli ku Facebook, ku Twitter, ku TikTok, ku WhatsApp ne ku LinkedIn kwena kwe tuli Swiko bw'otunoonyaako osobola okutufuna n'amatabi gaffe mangi mu ggwanga osobola okujja ku head office tuli ku ploti namba emu second floor ya Shua House Building ku Bombo Road bw'oba ove wandegera ky'ekizimbe ky'osooka n'olyoka otuuka ku Watoto Church bw'ova Kampala Road ky'ekizimbe bw'ova ku Watoto ng'odda ewandegeya eky'omugenzi Sebaana Kizito
weewaawo tweyanzege waliwoku otayogeddeeko ate ng'abantu bakettanira nnyo
yes sebo
travel insurance
abagenda
ebweru w'eggwanga tokoogeddeeko
travel insurance
nga bangi mbalaba bazijja mu Swiko
tugirina era tweyanzega onawo ffe tukuta omumuli eyekuyambako nti singa omisinga olugendo lwo nga bwe tutera okuba wano nti ennyonyi yaffe teyazze oba yaluddeyo omuntu naye bakakusaawa ennaku mmeka Swiko ekuliyirira omugugu oba gubbye ng'oli mu kkubo oyinamu laputoop oyinamu kamera oyinamu engoyezo n'ebyomuwendo ebirala awo nayo tusasula ogudde kabenje osobola okuva wano n'ogenda ebweru nga bakutambuza mmotoka oba entambula yonna oba train n'egwa kabenje n'ofuna ebisago tukuyamba ku bujjanjabi tusobola era okuyamba singa obeera nti olwisiddwa ku kisaawe oba olw'okukyusa embeera y'obudde ovudde mu musana ogenze mbunyokovu n'olwala olidde emmere enkyamu n'ekuwa obuzibu travel wena tukuyamba
yes, tukolako yes, Swiko Statewide Insurance Company tukala soja kawaka awangale.